Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, quel est le cabarouge amen et fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alkemisare sappo lewru septembre hitande 2015 sappo jiyamde gabbiri masilimaaji chapane nay e joomi den tawa e der maison de la presse bamako jotti non no do kabaru juddi Oumar Way Gallo on competitive de gubino tirtode plateforme de wakkar jono be puddi yoppitinde galure ane fisinde sedda sedda kafu dum fu e tawede fa hande be timmiday le der do galure wakkar jono yogay lamibe gubino tirtode plateforme be ngadi noddango fewde lamobe bittino daro darne mudu hodon darne lamodo won hollitinde wiide tan hayba yimbe el gombe tombe kanye jawlele gombe tombe le majjudube kollitiwde arme mali o hani ardade so arme gube godde de jokka dun waldi imo ande wakkar jono won leedi meden dido mali do be gonde joddirde golleji mabbe de golleji imo fa hono ekol ngay di fu kani joddirade le majjun kawrtal mangal fuddi bete hande do bomako do be jewam be deltina le hen dati kaddi fa badi kabar jande le leedel imo ade wala fuddulludo wiide hono robin ngay di ngure tajirde do bomako do soma zep bete hande be jide yimbe el njadobe kabaruji be le majjube kollitiwde hono dungo worino dun lati sababu hono diyan dan tajirta hono andir enon diyan dan so dan bami fa dan tajji garoja arande dan modja fi le majjumbe ngadi noddango fewde e yimbe lebe sikrab di won kabaruji mo dum jogini won do hande di garo faccitinde o Oumar Way Gallo gubernodi tottode plateforme debe puddi yoppitinde gallure ane fisinde le majjum hulitawede fa hande kaabe timmay li nde do gallure be kala be kalaydu nyalawmo debe kani yaltu ton fa timma kede barke sise
timotobe yogabe kolliti wiide walde notirtende plateforme de ana wondi e yaltude gallure ane fisinde sedan sedan ko fuddno ko warata e balde joy ka fa hande golle o timmay horebe walde plateforme de dun kolliti wiide tidallaji tongide kabaru kaaki di kanyun e wartugol e nokkuje tobe daakino arande to dun wondi e taadinde golle o plateforme holliti wiide kambe arme mali tanbe kooli ko waawi tabintinde o do golle di halaji be facciti dun e le communique goto mobe ganno walde de holliti wiide kambe ndenaagu yimbele be ana suumi be faasanne ana haani ko dabareji fiye ko waawi sabimbinde yaagol e wargol yimbele be lengal lure kidal e mangal mudun fu nyaloma hejaaka de plateforme haani yaltude fey e lengal lure anefisnde kanyun e kabaru tongido e le bangal ndenaagu yimbele be kabar o labbinaaka fa hande
minisma be kollitiwde dum gonga jaati plateforme an wonde yoppitinde gallure nde wakkar jon dum fu tawede be kollitiwde fa hande basidi an gondi e wadde ton goto lamido don gubino tirtode plateforme de wakkar jon be ngadi noddango fewde lamu be bittino daro darne mudu hodon darne lamu o hayba yimbe le gombe tombe kanye jawlele mu en le majjundube kollitiwde arme mali o han tawede hen so gube garoje de fu jokkato arme mali kede kanko firu may goyo neddo goto le walde plateforme de ko halido hen
la question
donc kabaru yaltugol plateforme le ngalure and fisne gonga o wontidallaji yogaji tongidi e le majjun e le bangal tidallaji kaaki di kanyun wirfugol e nokkuje kidde to men dakinoto nenna dun waawa ka yawnede hono no hom fu milirtani won dun tidallaji tongidi e le bangal denaago e le bangal denaago yimbele be kanyun e gineji mudun menen men jeebaki dun fey sedan sabide meden nangir dun juude didi me an yi ka yaltude e le ngalure and fisne meden mila dun wana munisma wana goddo kasen la mali o tan haani darade e darnde mudum dum woni humanade denaagu yimbele be kanyun e gineji mudum en hande hande o laamu o tan menen men kooli wiide e be mbaawi tabintinde denaagu yimbele be denno so dun wadi faabotodo goddo ana waawi faabaade laamu mali o menen men jabi haalaaji horejo leedi ndi ana haani dun ko men ngada non denno joni meden gondi e timude ko warta e wadede ko
sakira bodo mbali ne tirimi joni modo e hallame bemal ande gal min noddirta phase facebook gal
tamani
kanko won kedjar leedi etazini ndi leedi meede hollitam wiyede kenyo mono to gawto haa o hawrite yimbe le gombe tombe do wonono balé halananebe le majjundo yi hawrite do won yimbe le gombe le kredo no guddirte do gunzere le majjundo kollitude sa jeto gunzere to won projet ngay di be ngati ton kandi humanade kabaru yirwere yoga e halaji makko di furdo hollitam wede yowiki do kabar no jam e dejere wartirta le nokku meedo tagal mudo yi ho jewi do wonono kam minisma kanye kan arme mali gondo to le majjundo hollitude fa hande mo tawdo e mali no jam e dejere wartirta le nokko kedo ko kanko false bio halido hen
yo yidude minisma fama hala nana en kany e gollidibe wobbe fu government leedi america naga fa walla yimbe gaaw minen mem wallobe non government leedi america le wombe e golle deejere ana gollide e yimbe fu e dabare majjum mida e leede gonde denta leedi aduna gam deejere de mida e le fedde jokiti tonde golle deedu mido gikkani me bawana hebande yimbe fu dabare denaa
toute la population
hono andirde no le balle jabbino de robin ngay didi tajino sanne leed o bamako do e mangal mudo fule majjun holli tawede bete hande kambe yimbe le somal zep bebe jide do woni yimbe le jodo be kabaruji be be pammini do ko wadi wakkati jono so robin ngay dan tajeton wakkati fulbe kuliti saaji wala fugo so robin ngay dan tajedo won hon dungo worri e narudino le majjun dube kalile hen dati do won di jamaawo haani rewde kede kanko mahamoudou dambele ko halido hen do fotita ousmane diko
la contrainte principale
torra ardi do fewde kebandiyam dungo hande yoccena majjan le non diya maayo worini on dulla wat ndungu tiagal toba mango leedi e tundele kala jaada e ndiyan le mayo yo dum waddanta men golle mawde le senude dam famen jeddadam yimbe on dulla se ndungu bemnima ndiyam famdi tan wat wularande e dam nawtore kewde tawandu men baawa tonnude haaja be fu wat ndungu de no ndiyam dam worini biden darda bodde jaan jalto jam arande yimbe nawtoro lallirde dam kaake pati jaradam ka wat cheedu tinno den pati bonnen ndiyam sabe dam hejeta yimbe fu miden darde yimbe ngatanda dum hakkilo
fama ma jatu ousmane diko dentengal bali dum wono kuminibe kabaru usuruji fa yotte lampaji le leedi meden dibe koliti wiide kambe be ngaran bantude mutter mabbe de kassen be biidu wono ko kawrta lamu o ko wadno ko le himmeji mabbe di lamu o holittino widana huncana dum hore di wakkati jono be paddiri dum tiagal leedel e mois de wakkati jono maliano wonde hokkindirde le hen juude faabe jaa yalla hono jande mali de haani jojirade e leedel e mois de le majjun kawrtan fuddi bete hande do bomo ko do kambe gombe linde do walde be kali li hen ko di do dati mbawi nafud hono kabaru jande le leedel e mois de kede ko kanko ngolo kulbole o halidu hen
l'objectif
banda kawde tangal yu hawrintinde bawde amen famen piya dabareji e lay bangal yafinde yagol e wartugol yimbeele kanyun e gineji mudun fa yottoyade e fondude almusaddaaji windirde inde sugabe jangobe jande dow dowurnde lay lefol yimwangol fu denno mede wa wiide taggal i dabareji eden baawi yewdude kodun fu woni tiide laaji palotodi di golleji so di jitaama men dokkondira juude e lay dawri dal faabotobe dabareji niibu hebane dun denno ko waawi sabimbinde taba laawi ceketeedi e ley bangal newnude ɗi anniyaji e ley bangal ñiɓɓinde ɗi golleji ndenno ɗum woni ko darta e ley nde
jonde
fa yambereji hono kandi humanade kabaru hakkeji roɓe leleede elede holitawe ɗiɗo yambereji bete hande golleji ɗi puɗɗi bete hande ɗo bamako ɗo le majjun toɓɓerde ɓe cuuɓi hitani hikka nde ɗum won hono sukaɓe roɓe kani yoppitirede fa kañum en du gatta koye ɗumumen ƴeewe yalla hono yirwere hani waɗirde le leydi meɗen ndi kabaru cellal ɓe kolitiwide wakkati joni ɗo won suudu assemblé national to huminino hono kabaru sariyaji fa yettoyo kabaru cellal le leydi meɗen ndi wakkati joni oɓe gaɗi toon bete hande le henduɓe kolitiwide sa ƴeewiɗo mali ɗo hono poɗɗel ɗe gorino iɗon tiiɗi sanne hayji hono baru challal dum wa yardi yesa fi so podde de kan jafay hono andirde no kede no kanko maître kadjatu sangare ko halidou hen do foccitangu ousmane diko
dans le cadre de nos
activités le bamtare golleji amen men baddi e yedobe kabaruji do no manofu tonnorto e les seria challal maliga hitande 2010 men taykitima malinke nyawdo le dabareji challal dubi joy tagal mudum men yewtoto hoto seria challal derani le mali semen tilike batu o men gadan gonginali fewde assemblée kany e lami leddi fa beedena malinkoɓe cellal laamu o tinnike ka kana ɓeyda fa hande no mosala warata dow coggu leɗɗe dow no ñawɓe kontirte e dow no mana fu heɓata pikkiri du tiiɗallaji kewɗe ana tongi e cellal rewɓe kañum e
sukaɓe
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède goni paabotoɓe studio tamani
sakiraɓe jeyaloon ni en les réseau ngaji toɓe kolitiwide ɗum wonon fesugol sukaɓe ngolngol fuɗɗi ila sawer jaɓɓe noon nde to kuccala to le majjuɓe kolitiwide ko yaata ujunere en ka uynaji temedere ɓe mbindi ɗon le majjuɓe mbi ko yaata ujunaji temedere e capanɗe jetti suka kañi en kani fesede ley laamu kuccala o fu e mangal muɗum sukaɓe ngala duuɓi joyi sukaɓe ngala duuɓi joyi fa yettoyo ono sukaɓe ɓe ngala lewru wotoru to segutoɓe kuliti wakkati joni ɓe gondi hokkidir toon juuɗe ɗum wonon yimɓele maroɓe toon cofe ɓe faɓe ƴeewa yalla hono ɓe kaɓirta e ñaw cofe goɗɗo an toon hono oɗo ñaw worriɓe kulitiwi ɗum donnan deeɗi cofe toon le majjuɓe gaɗi toon kawrital keñe faɓe ƴeewa yalla hono ɓe kani yaltinirde le hen ɗati lanniɓe ngal ɗo kawrital ɗum wono wutirnere gaɓe gomɓe toon ɓe ɗuɓen to wolitawede wakkati joni ɓe gondi ellaninade toon faɓe ƴeewa yalla hono l'école hani udditirede hitande 2015-2016 le majju ɗum woni yimɓele kappo gomɓe toon ɓe ɓen jiidi faɓe ƴeewa ɗati heɗi ɓe kani yaltinde le hen fa oɗo golle feewa yoga haalaji mabɓe ɗi fur yowiki ɗo no wiide ɓe mbuuta école ngaji gonɗi toon ɗi fa hono windude sukaɓe premiére année sikirabe kabaru yi mawdi min jogini on do hande di won hollitinde wi tan kanje gobe nottirtode plateforme de wakkati jono be bammi anniya wiide be jaltan le ngalure ane fisnde yama kafa hande sa dewi yaltu gongol ebe tanni koyde sanne wono kambe yimbe laami be gobe nottirtode plateforme de be ngadi noddango fewde laamobe bi kanyu han darade darne mudo hayba yimbe le ngombe tombe kanyu e jawlele muye be bi armi mali kanyu han tawe to so jokko fu jokka dum leedele yom waade wakkati jono maliano wonde hokkindirde majje juude faabe dewa kambe do hono jandeji di kan juudirade le leedele yom waade le majjon kawtal fuddi bete hande do bomo ko do be jewan yel hono be jaltinirta le hen dadi fa tawe jande mali de fo an haani juudirade e leedele yom waade le majjon dum be biyan hasindini Allah ko nafa hebe le hen wala fuddulodo wiide ko kura ko robin ngaydi tadano do bomo ko do ko bete hande do woni yimbe le somage be kawrte yimbe le jado be kabaruji be le majjon be kolliti witta wala fugo o do golle do non dungo wondi e natirde non de majjon dum be ngadi no dango fewde jamaawbe bittino fadi bonna ndiyam meje de.